Yeah, nilikuwa kimya kwa muda kidogo, ila naona mepoa poa, sio kitoto. Mesau kurap, wengi mekua mamodo. Wacha kulialia kwa mameneja masoko. Nesha maokoto, ukiamsha mapopo. So kudandi ya kopo, unatani ya jopo. Vami ya chocho, uzami ya moto. Sintani ya he game, nelari ya fofo. I've been the best tangu moko, hajafuga afro. Rapture yupo shule nenga, anafanya hardcore. Wanenu wengi bado hajaanza shika passport. That's all, au niendele na ndo mana kamwe sipo kwenye hizo listi. Naenda kama chima keke ruka kituristi. Sina ibilisi nafuatwa na easy PC. Unahitaji brain kaya cheese and kuzi mix easy. Hiso nikikaa kimya na wapa time jisukume. Hii sio fani ya kujifanya oh mi nikidume. Wajichanganya ucheki na chozi kwa kila biti ubume. Umeataka mwenyewe dingi tunakuacha na kiki unune. Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Why the topic always me bro? Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Why the topic always me bro? Igwe amezama mjini, utaniambia nini? Shtua kama jini, style kama stini. Na switch luga kama price za madini. Baba sonara sijui fake ice na mapini. Kuna mapresenter wanaumia wakiambiwa makes no. Maina wakata na tema luga ya mkato basi presko. Madija na subiri maelekezo ili ya test ngoma. Ila itavunja udugu na wasani wao, fresh mbona. Bani kinukisha nje ya nchi utaona shobo. Mtanzania uyo wakwetu washaona tobo. Tumongelee sana na sisi tusikose promo. Nando hivo best rapper wenu na mfunga domo. And that's the reason I've been the greatest to make an appearance. Valuable lyrics, I'm measuring carrots. Rappers will perish embarrassed whenever I push a bro. His malice, the satisfaction of carrying the feeling of marrying the game in Paris. Nico Valid domana sinaga mpinzani kweli. Heri mtafute wanaoni kejeli. Peni kwa very deadly kwa semi mania. Wasemi kwa woga kuniona mgeni. Kumbe kino miko mbezi. Ukonga tandika foma upanga na magomeni. Tushatia mgumu Afriko na gubu game. Nimeshika vurugu nacha misala kila bara. Na lalamikiwa na ndugu luga mbili. Mr. Tuna na lindwa na mungu. Wait na pigiwa na sugu.
Next man, talking about ego, you're more than that. We expect you to be representing 255 to the world like you've been doing for quite some time now. Let them kids be kids, man. When they talk the talk, you'll be walking the walk, nigga. That's Max, my nigga, Max.
Wacha nipandishe ego.
Yeah.
Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Why the topic always me, bro? Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Wacha nipandishe ego. Why the topic always me, bro?